home. Him do the mic.
Spread your wings and fly, Mr. Ego.
Banjuka, pandisha mizuka, nasema banjuka, pandisha mizuka furuga kama chizi. Banjuka, pandisha mizuka, nasema banjuka, pandisha mizuka furuga kama chizi. Hata kwa kukurupuka,
sijawai
kuwa disku wa sema,
sijawai.
Hata kuwa korofisha,
sijawai
kuwa shika kuwa nyata, walizani nimeanguka. Hila bado kila boda minavuka, bado tunabanjuka. Pandisha mizuka furuga, nasema banjuka, kushoto kulia furuga kama chizi.
Kama chizi
banjuka, pandisha mizuka, nasema banjuka, pandisha mizuka furuga kama chizi. Banjuka, pandisha mizuka, nasema banjuka, pandisha mizuka furuga kama chizi. They come and they go, they watching, they want me to fall. I want you to know, I've been there, I've done that before. And I want you to know, we're better than ever before. Ever before, we stronger than ever before. Tunaba banjuka and go. Me don't wanna payback, taking me back. You don't wanna do that when you know that I'm able to do that. Me don't wanna payback, taking me back. You don't wanna do that when you know that I'm able to do that. Banjuka, pandisha mizuka, nasema banjuka, pandisha mizuka furuga kama chizi. Banjuka, pandisha mizuka, nasema banjuka, pandisha mizuka furuga kama chizi. Banjuka, pandisha mizuka, nasema banjuka, pandisha mizuka furuga kama chizi. Banjuka, pandisha mizuka, nasema banjuka, pandisha mizuka furuga kama chizi.